Nkwasɛm bere ni onua ebre aso sɛ wobɛtie nkwasɛm. Bɔ mmɔden ara ani deɛ mu fo obi ɔbɛn wo onua wo ba wo yere awadamfo na woase wɔn sɛ nkwasɛm ɛbrɛ adu. Asɛm yi ɛfiri Lifeword Media Ministry ɛhɔ ɛna ɛba wo nkyɛn. Ɛyɛ mo somfo Akwa Hayford ɛna ne mo ɛbɛkyɛ asɛm yi. Ɛne deɛ mu mɛsrɛ sɛ yɛbɛbɔ mpae. Wo a woso na wokorɔn ade nyinaa so tomfo, ɔsoro ne asase wura, ɛda w'ase sɛ mpo wama yɛhunu ɛdɛ. Ɔde yɛbɛsrɛ sɛ meyɛhu ɛberɛ te sɛ bio. Ɛwo da foforɔ na watwe foforɔ, bosom foforɔ na afe foforɔ bere biara. Kora yɛn, aberɛ ɔhaw no amanneɛ biara ɛnka wo ma. Deɛ woni wɔ no wobɛyi wo ho adi akyerɛ no, ɔde ɔni wo nso ɔte no gyeereɛ mu. Ɛda wo ase ɛrɛhwɛade Yesu Kristo din mu ɛna mebɔ mpaeɛ. Ɛyɛ mo somfo Akwa Hayford ɛna me ne mo ɛkyɛ asɛm yi. Asɛm yi firi Lifeword Media Ministry hɔ ɛna ɛba wo nkyɛn. Na asɛm yi wato no din bio sɛ Waiting for the Vision to Unfold. Sɛ wobɛtwɛn sɛ anisoadehunu no ɛbɛba mu. Na mene ɔreka no mehunu adeɛ bi sɛ adeɛ baako a ɛha yɛn yɛn ankasa ɛnyɛ wo ɛnyɛ me nko no sɛ wɔ nipa bebree abrabom sɛ ɔtwɛn yɛ adeɛ a na nipa ntimi ntwɛn ɛne sɛ wohwɛ Habakuk ti mmienu yi mu mmiɛnsa yi asɛm a mene wobɛkyɛ yi a yɛtoa so yi. Odiyifo Habakuk ne brɛ so no na nnoɔma a ɛkɔ so wɔ ɔman Israel mu no wɔni bɛsɛ no ayɛ chaos na ɛyɛ adeɛ a yɛ ɔhaw ne ateteɛ nea Nyankopɔn kyerɛ Israelfoɔ Judafoɔ sɛ wɔnyɛ no wɔnyɛ nti na ma ɔman a ɔman no Juda no na wɔbrɛ tɛmmuo mu firisi atɛmmuo nkurɔfoɔ ba bɛdi wɔn so. Nanso na yɛwɔ difoɔ wɔ mu a ɔnti Onyankopɔn ase wɔ nneɛma bi ho bisa nyame ɛsrɛ wɔ sɛ ɛsrɛ sɛ yɛgyanom kɔɔ ɔhaw ne atitibi adidi ɛfrɛ wo a wobɛgye yɛ so. Nyankopɔn sɛ ae babɛgye mo so mmom da mo ntwɛn. Maka sɛ saa deɛ maka fa mo ho biara no bɛdeɛ bɛba mu. Difoɔ Habakuk ɔno deɛ ɔte aseɛ na nipa no nte aseɛ saa nso na mene mmienu aduberɛ bi a yɛnyɛni da soɔ ne nnɔma yɛhwehwɛ no ana yɛnte aseɛ yɛpɛ sɛ nde yi ara ɛba but ɛnyɛ yɛbrɛ ne Onyankopɔn berɛ o ɛna yɛadwen ne Onyankopɔn adwen na Onyankopɔn ɛne suadehunu bi a waka biara ɛbɛba mu. Onua deɛ mefa akwanya wɔ so aka kyerɛ no sɛ daakye asɛm a Onyankopɔn aka bi ɛbɛba mu. Ɔhunu daakye ɔnim akyirikyiri asɛm. Onyankopɔn anim sɛ ɛberɛ bi bɛba no electric wire yi sɛ onipa de ne nsa som a ɛbɛkye no deɛ but aboa no anomaa deɛ osi so a ɛnkye no ɛne nti no ɔbɔ anomaa no ɔde rɔba afa ne nase a osi electric wire so a sɛ yɛ heavy duty wire koraa no a anomaa no ɛnkye no da nti Onyankopɔn ne suadehunu bi aka biara ɔyɛ Onyankopɔn a ɔnim akyirikyiri ne daakye asɛm na deɛ waka biara no ɛrenka akyi ɛbɛbɛm bɛbɛm ankasa ama wo. His vision for the future will surely come to pass. Ɛde ɛma Habakuk ka kyerɛ Judafoɔ no sɛ deɛ ɔno Onyankopɔn aka bi a ɛbɛbɛm o ɛno nti ma mo mpa aba nti wɔtwɛn ɔgu so a wɔtwɛn ɛnti yɛhu sɛ Onyankopɔn ayɛ na yɛka ne sɛ we be say or special plan my and so ya mum ya plan mum na ye ni je wo chen onyankopon de ya plan ya hwe hwane pa se bam e onye nyam na wi ase wo dia una boy na una boy wi ase de boy na dia no aka se sei ena meye ya so ye pe ni sei e no kure mum bisa mama mum hwe mum bo ma bie mu de obisa wo ma no de hwe no hu de bo mo bie ma e bre anya mi ahyehye na sebem o ka bakok timye no no imu mi ensa na o se na adehun no eda so chere bre a wa hye no na erepekwan abam na ye no kran so se atwen hwe asim pa twen no ara na badie ebeba erenkechi sai asemi na nyame asem so me come out se ne da wa kuma su biara wa ya krado se wo hwehwe e woni da so no ade no adwuntwe ne nase o aware no adwuntwe ne nase o edwuma no adwuntwe ne nase o sika no adwuntwe ne nase o ba twen ara he na wa mfa koti kwa bi so anko ye bibi amfa ngu nyankopo enu ase twen ara e de nyina ba ka so na nyankopo we e de bibi a why are that one? No be quiet because we a bumpy and prancer. Said I'm thinking I can't bakunumuno. Say, the coda besser that's a bonhono. For ban and budget tuning, if you do me in a no. So it was our court doctors winning na Nansona Unia Ayarsa. The bro share you no. Bible say, what in a saka, Natalia no. Market will be no more than a try. She touched the hem of his garment. No more than a try. Miss us, we are in. Then I'm your cafons, a yet denara, wouldn't cacatasso, now best sorry no, may catch her say, and then you bring a semi mount, and now no pay a semi mount. So what you know, bro, so what you know, Hannah Poe, so what you know, yo, what you know, I do. Now we take and cross them our life word media ministry as what? Our the clouder, the customer may catch her and say. Obano kuso na tadiem no na hoto no no rade mra so aban mo na kuso hoto na nya wayarsa o se twentwen asimpa twen arara eno ni se ohwa o se it will certainly come and it will not delay onyankopon hye Habakuk nkuran se ade no me onyankopon na maka no show me show nkuran say ko swaraka say di amaka no ebebem na udum ze bashe no batwentwane na ase edebe bia na pashia honhum so akoshie o na emfa ho de pashia honhum ba akoshie aye onyame aka fa ho no bia ebebem na de abese ugina so nepa ne se twen aware no bema na disappointed o twen ebia na nya okru no no abara disappointed o twen ebia na nya o yire no no che eni penyi na ba puo bero yakopon de ompo che eni mara ntin konu meduro nwu ade ba konu se nya butre de bebia na den de bebia babo no sometimes I say obi o jagiru bp ade ba kwa hwe na 12080 ebi 75 ade ba chido ko 130 ba kuno 150 160 ba de obetimi doctor kajon se unu sa no nsio na da ho boko na oda oboko for some time na twen a ebetimi aba the brain so abuso ba koto din sana sometimes ababo na yo etiminia yare twen se onyankopon ebehye bosha waka fire bono isuade hu no ba twen twen na ase ba ba de ebebe maman ye twen se ebebem yemwa ade ba kro se si enya abotre na yehwe se onyankopon eye bi papa bi afaye ho na ese ye twen so se ye ba yemunyumunyum na obi ehu enu se na ye dan na se na me twen nyame enu da bi ese ke kan ye ho ye hwe hwe nyakopon aho ba mbo ene na kwankyre na ye bo modese ye begyina ne ne obreseri so ohaw amane ye ne atitie biara opegya no ya brabo bia no ye betime ene ne edi esi na kupon ye dan ya kupon ase se odin ni suade hunu dia 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 ma ye na minim se odin kupon ni suade hunu biara baka afo ahu bia no ye dan ya bebem o how na mani ye beba de but onyakupon ni suade hunu baka afo ahu biara ebe de ebebem nti moma ye nya abutre ye ntwen onyakupon enim anyoma ba betimi aye ma na boa yen pa America atro and then say Omodia se obetimi enya abotre. Omodia anya bre na trase. Na hwe onyakopon bosha waka afa ho. Shia Bible bompae onyame ninkita ho. Omodia se obeka onyakopon edo ho asema kia foforo. Na hwe bibia wabrabom no enyoma nhyeda nkoyie no. Obodi se obeyi sa anyoma na ide efiri wabrabom. Na bisa ho se besides a bear day, and I went to my chain. Sa Boshe, I can watch him. Nasa is a room at Miaka farm, waiting at them. Yavi share, Nahumbambo, and in a quaint say. Maybe I am mon pie. Never found to Yakupon say. On all your young croupon are, or boss soon as I say. On in too many are holding in our room. On no bow, no near yet, nor demanding my entity. Say, or how now my name book pigeon hoa. Ono nyakopon no pujane sha no hye no hani nyam bere wase se otie sa asemi film kwasem e life word media ministry ho ana about chain ko life word crowder www.lifeword.org ako bo hu bibie bo hu kwasem ho wetie asemi na otie a se betimi aboa na aboa foforo wo so otie a onko function ho Kachirobi, Obisun Kachirobi, Obisun Kachirobi, and Quasem. So far, Chris or Cry Junqua, and they are Dumbre, and they are Quajida. When Chan say, Echina, not the Awawan, says, or China any war, and they are Dumbre, Quajida. Cassie Yesu, Fayesu, as is Yesu, my first time a cry, and my Junqua, from Bonnie Bia Chemi, and me to me transom, you are meeting my chimney in the Boshi Bia Cabia, a farm who bea, it's me a boom. But that was it. My telephone number is hepfordjackson@oneme.com. Telephone number is 0244-86-9499. 0244-86-9499. And Kwasem, and you, whatever I say, 17 Kwasem. Bye bye.